Banyaba fumbo mwangu weze mba itanja gala genda Natana fumbiru wafu venyo kula vanga jambu wangu Ujamba musimu nebi akajiji nususu vyana Jogera mazime visinga vungi vietegereza Patinga wengu ze mure kaneke mboku wa uranga Okusinga lwensiri katolo hava wede vanane nyani Ninubu songa kamoba uviri weningiza Manja karambara genseno wea tuka jetu tuwala Ufumbo walera vange wenda babu fuse kasa Chenya mizanyo akali ya makuro kusana musi Chitaro vandange nga chitaro nyo chino Atyo ufumbo wubuzeka kumbe chiti wachiavu Mirembe java somya vange seno jichira zizawa Zenda ufumbo kwe kuture kwange rite mengete
Kavire kumuli kumakwa Okuyu wensi mbino vuruwe chirunji choka nyotwa Kapu mirembe jiri ya jani ngejo kusima mundo Bawara valero we unye ya fumbiru wa bintu Watova numu waluru kupa wapawe vamo tute Chasore kereko kwekwe kapaso vanga wa mjiamu Kivya tuwe zimbe sanje sinogo vivurirani Wabaku yambia nyobiri za sulana amanyuka Sanga mubali obulunjo bali bwayo Bakulemerera nkole ntyo okufuna ekiri batuuza Kitalo banange nga kitalo nnyo kino Kati obufumbo bubuzeeka kuuma ekitiibwa kyabo Emirembe gy'abasomya bange ensendo gikira zisawa Sendaba obufumbo kwe kutuula kwange eritebengedde
Kukuoza tusomye nyona yenga muma kukola bitajia Tikuli joli nete kumbali ya buwangwe kukasaji Umusiro kwa bawara baruno kwekwe kumira kumu Nekwe baka sekulo musanga yebu sana balenzi Mputu nedaruno kwe mbanya kukati kukunyomi Kwa senda bilida ya bami biku ya bacharo mudivu mbalia Usango muwara tamanyi na mire sani kwetia Kaya mumazi maruvere ranya bafumbanyi wemu Bibute bitayide vya fumbi omusajja na mulisa Nifumba yebyendye yalone kujuliza okusiba Sasira n'abaami abalono batata mulabye nnyo Okuliro obutafanga temukyasa kabuumi Mutuusa luwalo gwatova olubuto n'olukola otya Singa sikutwagala nnyo omanye buli musajja yaliwudde Kitalo banange nga kitalo nnyo kino Kati obufumbo bubuzeeka kumbe ekitiibwa kyabo Emirembe gy'abasomya bange ensendo gikira zizaawa Zendaba obufumbo kwe kutuula eggwanga eritebenkedde
Oh yo nemofuna ko seroma mi amakane ganerera nabi abafumbo na yori omwara mweunyisa harabirira omwami nobulwa ekikyamu kyomulonda asooka nasanyuka nyongo amulaba guba muluja oli akuba nenduulu mama zenyini ayaniriza bba kyenava mubuuza nti konze bafe yali alaziwa yagenze kumakya naye buli lwadda mwanirizamu olunafukamira okubuuza muwala n'amenya ku maaso n'alyoka afulumya eddoboozi erisinga n'ekituufu mucyongwa taludde abulesi kabula n'akatamunywesi bwe yavaawo n'asaako kakyayi teyamuteerako ebinyeebwa kyeyava yeeyo kyekiyungu amazzi n'agassa ku kyoto ono bw'amala okunywa kakyayi agenda n'abeka obukoowu ebbanga lye namaze nabaawo nange neekubya ekibuuzo teyaliva ku kyamukuwe awatali nnyombo musimbisizo omusajja bafa mweyagaza nnyo ne waffe gyasibuka nange yakusanja kujagana ebigambo omanyiwa n'ekyo kyalemanya abangi okumanya toliwabula muno nafuna okukwebaza mu mwoyo oliko omulaga ensobi yeryeribe kubo lyempalana zesandi etaze muddira ensonyo zikyusiza mbukambwe wabula njagala twekembe twetemera empenda ezitutaasa ofunye eddy eriryo simatusa okuzaalira bulunja kiki ekikwewagaza teebala omufuukira omuteebu byeddagala lyabwerere lyabwerere mufenga ku mpisa kuba ddala omusajja bw'otomufaako ngaana yakulekawo ngafuna ku bbali abamuwembejja kula ebirowoozo obe muyiya ova emyeka egyo gwe mambe yafuna ebyamuteredde obwenzi bannyaba okisiraani ne bbaawo ajja kutamwa n'ebiseera byebibi byeddagala lyabwerere lyabwerere mufenga ku mpisa kuba ddala omusajja bw'otomufaawo ngaana yakulekawo ngafuna ku bbali abamuwembejja kula ebirowoozo obe muyiya ova emyeka egyo gwe mama yafuna ebyamuteredde obwenzi bannyaba okisiraani ne bbaawo ajja kutamwa n'ebiseera